ewi dun ke en cellal sababuji rafhib gol beengu na heewi sabu jogaji ni en yirete ka jogaji ana bili e nyawuji lende rabotodi non holtiri docteur Sissoko Idrissa docteur oppo lulido chirurgien urologue to CH kati
des infections sexuelles
nyawuji dool ko boro hewde fu le fuddode a tawan do nyawuji kibbe nyawuji mudon ana pawi do nyawuji iyam bangal nyawuji dool wat yogodu a tawan do nyawuji donatebe
génétique aussi
dido watuji di bibeli di mali hewbe gontun jobbe jati wide utelaji di jogi worbe hono sedike imbe le yogabe to bamako sigaso e motti
wi bon l'incertitude
gonga rafi beenude gorko le nyawnon ka yide dun wana ko yafi sabbi sini gorko hurtini ronki hebude bibbe tiagal duube kewdi wana wattude hurtini fudu yete faande boye fu de won ko famete nyawon e jomon
hono fuf dido telaji worbe be sawrete docteur Idrissa Sissoko chirurgien urologue holti wide resifa jogaji dido nyawuji di na mbawi sawrede
nyawuji duwol ndaboji an mbawi sakkede sona dun ana godi kay ko hani sawrede no moddiri sini nyawuji duwol nangi neddo jomon ana han daranade sawr dun ko yaawi so dun wadama tan jomon heban dada won worbe e nyawu nangata mbasata hebude beengu mbawdi sawrede jaboji lobbidu kebe
don de tres bon resultat
itobe ledde balabe be holti wiide sabi kado tit Allah yimbe le hebe na fanga nuku mabbe keddana sambu Sissoko itolede balabe to bonyagara
ambe numbereje
yimbe hewbe ngarata yewede le lure fu minen cawrira di nyawuji e ledde buri hewde fu minen cawrta be minen keba ko men ji yogabe ana dada nyawbe hewbe birfitoto warde yettude min tiagal simen cawri dum ben
o sabago do
raf beengu sato sambina tit Allah akunde pamodirbe ko buri hewde rewbe hayfete soni pamodirbe ronki hebde beengu yo honi kanko harija o boy jogorede hono sababu raf beengu tawe wala gonga
je vraiment souffre
monsieur lisan de galle esrabe gidrabe kanya himbe diande amen himbe fu milno mi woni mudum woni e mudum sarabe makko ndokina mo debbo goddo ka dum fu wadai fo hebde beengu min dillumi ka jettoje Allah handen mi hebi bibbe le dewgal gommi le mun gal
ko hala mudum memata kayto worbe o yi sambidi telaji e le ne suji medan no holtiri kanko dunke nedda ko sumayla ulale
lorsque le couple
sini bamondirbe donki beynude buri hewde fu debbo wiyete woni nyawdo sabi debbo kay won beyno watti yogodo atawan kanyum buri tawrede tidallaji fayse tawa gorko o wonno mo wala cellal atawan ko buri hewde fu dum suudete andintaake yalla nyaw won e gorko jogabe ciudan debbo o wonde gorko goddo le cuncunka yalla an heba beyngo
pour donner des enfants
e widdum ke en kabar mudum alqadra nyawuji lende bilidi e worbe nokuji docteur en urologie holtan wiide yo le temdo fuf sapuyon yimbe